Mbona ngo womana kumukweni unapande kumuilango benangenjile keni Itaka tiketute kumukulu mumunja miombono wafana mochili mutulo Wina mtuwenya
panga panga Ketu muzikile maje lazino Dili mtu wete ulige Akuleke mwanga pangela Mkwendi hapanga Ketu muzikile maje lazino Dili mtu wete ulige Akuleke mwanga pangela Mkwendi hafuga Ketu muzikile maje lazino Tiliwono wete kulige Akulekeze kwa sikiriti Mkweni afuga Ketu umuze vile majela sino Tiliwono wete kulige Akulekeze kwa sikiriti Mizo wasika Ketu mjizi vile majela sino Tiliwono ujishwene ya mwyeli
Shwena 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 come on
Yange jipanga Jipanga Tiliwono ujishwene ya mwyeli
Unapande kushwena alika Kituka kuzibachila saa Balu ingwa mbutu tuwe salili Shura mwatari Wena kumuzinda vene ngochuke Hata anda msuzi wa kutikamu Life
We know we do this Kongo City Production We know we do Yo shala siya my young bro Get the manager. Yo, big blues. Yo, cough man. I see ya. Yo, one Douglas. We now can do how we do. But this is my style of fun.
Silent music production over here again.
Look, this is my style.
Hey, one Douglas, you know. Which Congo, you know.
We now we do.
Nangiaji nakala
Ni boy agacha
Na wapizo boy
Ewa root boy
Tuende kakua kama jealousy hawa
Asenya
Kiposha kulika magai Don Chipo Wani nguvu Jamboy Betty Baby Don Lizzo
Tulongesa my style kuno 2021 mwaka wange uno Ya kumbula zero We now we do how we do Tuwa bali muka mono zero
Beats of Pandemics.